studio mina bebo kore molini banyo nyatina waweri egifu adundo mama Franco wada lego linga jawa undo maja werka wero wendo iwero mama
Evans wuko limusu naziki chiambi
mas na kangi wangita neno era kare jalo moyudo era upanyo were ayudo mas na Berto nge ngema patine trouble kende madware ngimana sheri jatuka
kenu yugimu zona uchumi amus
watu wabaya no wache duto toti nge chile kende marito ngimana baby nyarodama
Tobias awiti mudiringa Michigan USA
ngimana duto gimana miyotama umwandu mapini wabirotho wawe Jabera kona Ayeni nyiru pogore nyatiga bebo nyapu Nyiri moko chalo managwe Tomoko chalo managwe Chuhini bendo pogore muminu wendi jatu Nyiri moko chalo managwe Tomoko chalo managwe Ini ero jabanjo kaunge gimoro Kapona unge nyalo
Heirini ya suba ibu suna erikone Nash uki kamalola
Signorita
Manujetu mpacho
Passing by Pardon me if I stop and ask you why Signorita Would it be Someone like you could love someone like me.
Teri nyara bandu, yubo so beti nyara kapu.
Oh mama 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 mama, hey baby. Yatini yo chwe na, sabendo chwe ane.
Chwe,
bavu wako angu, sheri. Nami wako wako mama. Ni winye dunda kaka dengo kajudio Jaheri winye dunda kaka weri nyamama ye Stivu unu yomulinge banjo achana weri nikumbe kajudie
Matumati numundi utisakwa mama
Miri mainga nango sama weri itaberi Tina ehe, unyo chandama Rayo wada lego, kumutwichonga
Edwina Akulu, afisa wiyo timonyo tanyaseko
Chuyo linge bunde kawundo Yango mako bando, agochoka Umachengo miwi madongo Nibanyo chingumia winyu matoto Tuti yunumera wachani weri jope subedo Nairobi bure angochega Kajudu tuyo banjo mashabiki nitombe Nairobi kapango angochega
Harizono kwa chumutibudi kinyu karachuanyo
Wana melodika nitumo donje nginde Tuti na piparo Nairobi bure Nyadia na imani wachakera Tuti na biparo na rubika pango Nyadia na imani wachakera Mwaka ni lufumbili kuminana Valentine mane wachakera Atoto na biparo umoja buwe Sheri Hika manene wakete siwa
Osambaru sani nyanyakaji
Nyakisa mibiparo chengo numane warome Oyuda hote na onge kata gigas Kata mana piko nota machulo jawaya Michikut nege nyathini to yero jathu
Labista maringa
Kata pesa maua na unge gondo kinda gidhie Nyajomo kopono yero yero jathu Nika mandoto hatundo nyarmara Rapudo podo yero yero jathu
Frederick Obutu Jasembo Dimboso na Collins Mboya Januara
Nyago dindo
Oke wadugo chungu wange dongo tula
Toto nyago dindo Lelo bodi nyago dindo Jaber nyargo kuo
Kenu sachi hudu genya uko nyugo
Jotura wago nwesigana Kaka jogi woyo mato Moko wacho kajudi winjo tweye jela Kata jalmi tweyo dogo winjo yale mondo Moko woyo gi wacho kajudi onimo yeye Jasomo buga indiko nango Josomo unu ndiko nyago dindo nitwe Enajiri ni nyanjo moko nitogena
Diambo nyaki dance, mama lika
Atie nona weri nado diambo Jatu mwalinge banjo na weri nade tothumbe Atie nona sungi nade mi diambo Jatu mwalinge banjo na vili nade jodongo bedo Atie nona weri nade tino Kajudu linge banjo na sungi nade tothumbe